It's the kids, baby.
Aka kana kiuno laini cha kucheza by koko
koko,
nikikaona na tamani tu ni chambe doko
loko,
aro tena tatu kwa mbili hapa na siki moko
moko,
changa kwa mwini kagere joni boko aro,
oh
kana vyo isheke isheke tua
isheke tua,
aka kama ana pingili anavyo isheke tua
isheke,
lete lete
niweke
on, lete
niweke,
ilete paka chini
niweke,
unaogopa nini? Oh baby, lete lete
niweke
on, lete
niweke
paka juu dalini
niweke,
kusina kazi kazini
pakua,
oh paku
pakua pakua,
unola pocho pocho
asa pakua, pakua pakua,
kakisambu cha kopu
ya pakua,
oya paku ipaka tu
pakua 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 pakua.
Asa ile, ile tete, mtoto punguza mapepepe, acha kite kite tete, nevunje vunje niwe kiwe tete. Ae, oh kipotabu, katoto kamepungua kipele kikiwasha, siku ninaka kwarua, mtoto kasheka fimbo ya babu na mshikisha adabu, wasoto penda twa wapatabu, unawaimia tarabu. Hawana nala kusema wana
hawana,
di 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 di,
asalata lata
niweke
alete
niweke,
ilete paka chini
niweke,
unaogopa nini?
Niweke
alete alete
niweke
alete
niweke
paka juu dalini
niweke,
kusina kazi kazini
pakua,
oh paku
pakua pakua,
unola pocho pocho
asa pakua, pakua pakua,
kaki sambu cha kopu
ya pakua,
oya paku ipaka tu
pakua 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 pakua.
Oya baby, sisi deke la achia sa
funga mkanda.
Hey baby, switi za kushoto kulia
samba msambu,
jamani popo popo amsha popo
amsha popo,
nasema popo popo leo popo
amsha popo
kamik slicer.